tugende mu maso eyo gye tugende mirembe leero we tuyita si walungi wajjudde obuzibu tulemererwa nga bwe tulaba naye ebyo biriggwawo ekyo kigambo ate yesu mwatutasagasagana buwaguzi bw'amaanyi obwakabaka obwo tufube kubanga bwo bulungi nnyo wabula amasinga obufudo bwangu tusabe yesu atuwa amaanyi tube ffe abawanguzi buwaguzi bw'amaanyi obwakabaka obwo kubanga bwo bulungi nnyo wabula amasinga obufudo bwangu tusabe yesu atuwa amaanyi tube ffe abawanguzi Musimuno, ebi kole wane nyamiza Wanda miranga, noko sinda kiriza wanosi wafe Tunatela okutuka, emi tala tulabayo Wadene melewe mitago miji, mukama nindirite Uwakuzi mwana mani Tufube kubanga bwo bulungi nnyo wabula amasinga obufudo bwangu tusabe yesu atuwa amaanyi tube ffe abawanguzi buwaguzi bw'amaanyi obwakabaka obwo kubanga bwo bulungi nnyo wabula amasinga obufudo bwangu tusabe yesu atuwa amaanyi tube ffe abawanguzi Sina kiriza wanosi wafe Tunatela okutuka Emitala tulabayo Wadene melewe mitago miji Mukama nindirite Uwaguzi bw'amaanyi Obwakabaka obwo Tufube kubanga bwo bulungi nnyo wabula amasinga obufudo bwangu tusabe yesu atuwa amaanyi tube ffe abawanguzi buwaguzi bw'amaanyi obwakabaka obwo tufube kubanga bwo bulungi nnyo wabula amasinga obufudo bwangu tusabe yesu atuwa amaanyi